chabe. Tawi yon seni na kala na we. Ina piti la mauche. Jiza kulinda changine. Mutima wako ni wa chabe chabe. Tawi yon seni na kala na we. Ina piti la mauche. It's alright. It's alright. It's alright. Sana mwe wantu wapaziku manje mtima ungo yopa ati wantu wazaniona ni chita choipa iwe tekanya efyo waba kunibe wa meno na manchos just self so maybe come on out clean tika kuna mamu kuyangako chilinga boza ya kondeyo vuta nisa kunina chanine mutima wako ni uwa chabu chambe tawi yonseni na kala na wei inapiti na mauche nisa kunina chanine mutima wako ni uwa chabu chambe tawi yonseni na kala na wei inapiti na mauche. It's alright, it's alright, it's alright. Hey, hey. Wenzo na mainene mwine wa chesu ziwa kutindine mtu wa chame. Nika kuchaya 112, ati yonani uyu mtu ni wagusingi. Wati ushipune kuchabe, bakugwesa tulimbenga timu pape. Nika timu mtu ni wovuta, tulimukaleke. Muyambo kushushonga shinte lile muntu akakandela wasala pansi. Wasala ungo dapwa ni vijani wajitika kansi. It's alright, it's alright, it's alright. It's alright, it's alright, it's alright. Niza kunina chanine, mutima wako ni uwa chambe chambe. Tawi yonseni na kala na we. Tiza kunina chanine, mutima wako ni uwa chambe chambe. Tawi yonseni na kala na we. It's alright, 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 it's alright. It's alright, it's alright, it's alright, it's alright. Mutima wako ni uwa chabe chabe. Tawi yonseni na kala na we. Inapiti la mauche. Niza kulina chanine. Mutima wako ni uwa chabe chabe. Tawi yonseni na kala na we. Inapiti la mauche.
Yeah. And because I'm the first na kulina munga vineko. Yake za mkongunati chibu chake akani za kwati jizani kata kosi batizi waka ailasha juwa
niza kulila chanine mutima wakini wa chabe chabe tawi yonseni na kala na we inapiti na mche niza kulila chanine mutima wakini wa chabe chabe tawi yonseni na kala na we. Is it not a shame?